Talk about me. Talk about me.
Doctor.
What I was saying,
What's a mambo mambo?
Balance, mamunguli majara. Lakini never, iba miniyo madri ya mbamba. Never, iba miyonjeza madri ya mbamba. Azimyo vinga jovikara miyonje madri ya. Wandigenze nokola, sawa yote lugambo, lugambo.
Wata wasebe,
Mambo. Now let me tell you this, in a DA city, we struggle with a boa hustle. Me tell you this, we run things city, we struggle with a boa hustle. Tell me lelo kode, asyonji mi lelo kode. Neta, ijonjeza madri ya vyambamba. Makini, neta, ijonjeza madri ya mbamba. Malaya ndelu mite, inibu kastoma ke ya chidi. Malaya ndelu mite, inibu kastoma ke ya chidi. Wanikeze nokola, na ye lugambo.
Wata waseme,
mambo.
Wata waseme,
Yote mambo.
Miluachi dwa da.
Yote mambo.
Miluachi dwa da.
Yote mambo. Talk about you.
Talk about me.
Talk about you.
Never. Iba mini yo madri ya mbamba. Neta, ijonjeza madri ya mbamba. Azimyo vinga juvikara miyonje madri ya. Wandigenze nokola, sawa yote lugambo.
Wata waseme,
Yote mambo.
Wata waseme,
Yote mambo.
Miluachi dwa da.
Yote mambo.
Miluachi dwa da.
Yote mambo.
Wata waseme,
Yote mambo.
Wata waseme,
Yote mambo.
Miluachi dwa da.
Yote mambo.
Miluachi dwa da.